Hello.
Zamstream Music.
King V Ministry. Mr. Jenny.
Sounds Profession.
Vice Boy. MIG Fly Fly. Yeah, Cesar Soca Zit. Yeah.
Tom's on the beat.
It's a brand new cypher. Deka koyu. Kasaifa, bamodele la wasaika Nazinkalira, bise ba wasaika Kuno kwetiviri ile ni bashoka I'm the fire, vase ni bapoka Nitukumo chabedweba za sunta Mtu wanga nebo nile socha Esa mwine ewa sarile pawani No wonder why, chile mfuwa mawani Mweze miziki yeve ni topu Tikala pati mvisa mushe wa mashopu Bronze, niva siza, munga sopu Nalipalwa, kuhindi mvele vele Tikula tele la nali tele tele Ula kuala kuchelenga watambe chibeleshi Nine wona kupangile kembo Yeah, from the first day ya ku studio Hapa manja wa mboponja Unisokoneza boy inesheka pwepo mpaka kukota Yeah, odo miziki ye ni machaya Voze boy iba masala Kale nali sola nebo mwine No tikula tele la tine mwine
Gweze music patopu Yes I, let me get it Mamisha putuale ni mikenera mwasaifa Inge mwangweze mwa kuna ya nirikanyis Maziva kaufera mokina ya babusa Niko baka yeza tuwa ni babasari masafa Na ni JT moru na nini namba Ukana ni uwone lutyo kuwatafa ngamba KSQ ya kamina ye muzuma Mutunda ne mumane amuna kuyo ibona Maziva kingi vanye ni ya musatumi Mwopera lipina zizi sina ni miningi Inge mwangweze vanisi vanisi kevenga Yoya kanya matiala muzive uka ichonga Makiro waka kive mulu anele Siva uki masampo kere rumisi yera Kikuli kalifale mwindi niru kwa laranga Neri kuto kwa fira vagaye baba lupanga Lege sari sine muitumba tumba Inge muziva kulikuru na amufiti Bagaye wabuzanga kivu maniva Omuzive kulifanya kifaisi ni jeniro Kasensa sitichwa lilisa kutela Muswanera kusiva kulikiru na marula Nikarumbe kafera voma na baba ni pepa Muka oshwa kutwa kulina kile ni fruga Lakacheku ni musumo wakasensa Sichaba kaufera kwa kine asi vinisa Batu kaufera ese baratefa kifaisi Baba muakusa na fuwa difakiri fesi Luna baba mkwano seluri marula Mina mtu chasuru na kwa ruma marula Neke furu nwela mabozi kitiviri Twale minalipina za minasiriri Vice Boy Professional Ngweze music patopu again
yes I MIG fly fly Kaindine ikadeti na jumpa ipaketi Kelo wanga veti anapasa number 30 Kenda kusikulu na number ya patheti Imbo ikadola tipereka kufeti hey. Bize bize tungo mfela tumaluma Ati imu mfuna ikutuma Why mutumila kulise Imwe stiri onze Siapa leno tachusa kochi hiti Hello guys itifuni kalipiti Imwe iti chili besti King Vivas boy wachichaya Emajizo na heavy achaya Machivela kona makaya Vene celebu mdie beba vina Vene timtani wakonduela hey. Jepa jativela koche mushe Na wakai itifuna tiwa ushe Ichi nyimbo chatu watiuse Nangu imwe chafika kukwanji Mutipase kuchi olo uchikwanja Kosi ise ita wila banja Baizi wa bonse na banzatu Bonse ikuno bantu Baina tumpuno na tumatu Ilufuti wa matinja na matatu Na kuyenda wa maenda itutu Imwe bantu mandi timu konda Osatiti ya mekupanga na vironda Wenangu wangali kama londa Ayambi kukati la mzake Alikezi chape Fly, Uleka Sensor City, Vice Boy, King V Ministry.
Tom C on the deck.
King Celebo, I got you.
Hala.
Yo, Tim Tan, Jeff J. I see you. Na washala wa pondo. Hey.
JT, aka Teddy Mo. Cause me, I got you. Bamfu Dizzo, yeah. Aradizo, Mpondo. Kapwana kama iti.
Zamstream Music.
Vapondo. Vera, my street I got you. Rwamibona, Rwamibona.